Downloadani tikumvera nyimbo dzapamwamba pamalawiwanga.com.
Ndikulira mai wanga kumudzi uko komwe ali nthawi zose kudandaula imaesetsa amai kuwakwira nkono koma sizipula kanthu ndimomwe ndimabesera imaesetsa amai kuwakwira nkono koma sizipula kanthu ndimomwe ndimabesera ndimalira Yehova bwanji nanga osasegula makomo angai mai wanga nthawi zose kukalila kudandaula ndikulilira ine mai wanga nthawi zose kukalila kudandaula ndikulilira ine mai wanga nthawi zose kukalila kudandaula ndikulilira ine mama chonde ugwire nintima ndiwa kuti chauta wande azayanga mama chonde upedze nintima ndikudziwa kuti chauta wande azayanga azasekula makomo anga zafikira pomwe ndimafuna ili ndikumbolanga ma satope ndikupemphera ndipemphereleni ine mwana wanu kuti mako mwatsegukawa mai wanga nthawi zose kukalila kudandaula ndikulilira ine mai wanga nthawi zose kukalila kudandaula mai wanga nthawi zose kukalira kudandaula ndikulilira ine mai wanga nthawi zose kukalira kudandaula ndikulilira ine mai wanga nthawi zose kukalira kudandaula ndikulilira ine
Downloadani tikumvera nyimbo dzapamwamba pamalawiwanga.com.